anu na-egbu na mmadụ abụrụ Chukwu. Anu na-egbu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, oya make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi, oya make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. 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 Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ chi. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. I know your man, waiting say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be caught, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. If you know a man, waiting say you be God. Make the call, invite them on. Obolo wo nyakwolu biaba. Obolo no nyakwulu kute. Obolike nyakelu keta. Owaga malele ike wikechi. Anu na-egwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Anu na-egwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Ya make any for Chibulu Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Oya make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Eziokwu. Onye si na ya bụ chi. Ya make any for Chibulu Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Oya make you come, make you show your power.